tulewa itikuta zule Ukogara atlishalo Wekosi mikuta mklanye Uwe mgano ame ilo mfano mshela yomuke
I'm not afraid to die.